This music.
I just don't wait to believe I might be right be. And no one can keep. This a post mic, few many mushila. Kateka naisa mundu bile na makebi otwa lelo lela. Kateka naisa ba youth kateka. Mwalelo lela naisa. Uwa kuwa mia ifintu ba unaula. Sana tutumi na kachema. Mundu vile na makebi. Mundu vile na makebi. Nangu chiku kalipe. Ifwe ni mundu vile. Mundu vile na makebi. Mundu vile na makebi. Eche tukala tobela. So sana. Moses wesu na rona isa Twalelo lela kubuina wesu Tabatu shililo mutima Twanaka na babu fi Aba ifila iyo Efyo bafilo kufikilisha Lesa na tutumi na kachema Mundu vile na mage Tukafuma bwino, tukapona bwino.